Yes, ukuba a stay home mom, housewife, akusona umdlalo. And asikho kule position le esikuyo ngoba sithanda nakho ngoba asifuni ukuba independent, asifuni ukuzenzela, asifuni ukusebenza. Ha-a, abanye bethu sasisebenza before saphelelwa imisebenzi. Manje mase sifumaketha imisebenzi ayitholakali. Abanye umunye usasenomntwana osasemncane ulinde ukuthi afike to a certain age or months bese akwazi ukumthatha amise crash. For manje akafeel comfortable ukuthi athathe lowo mntwana amise crash so that yena azokwazi ukusebenza ngoba uyazi ukuthi endlini at least irent yabhadalwa inindoda yakwazi ukukhava wonke lama expenses, so akanayo ipressure engaka yokuthi avele asukume athi kuyosebenza umntwana noma ana 10 days sekamthatha amise crash. You understand? Bese enye omunye umuntu ubaba wasendlini usebenza kahle, uhola kahle, uhola lapho kuma 7000 kuya ku 10000 kuya ku 15000 20000, akasiboni isidingo sokurusha umsebenzi. Ukhetha ukuthi ithi ngikhulisa abantwana bami baze bikhule babe, yeah, understand, bese nami ngizosifunelilo lapho, but anginarashi. Amazipho ngiyawayenza, esaluni ngiyayenza, i-allowance ngiyayenza, ngiphathe kahle, kumnandi, yonke into nje iyashelela. So why yeah, understand into ezinjalo. So masisendlini sizoka singagoqanga izandla sihlale sikhamisa, kuyanyiwa la endlini. Uvuka ekuseni ulungisa abantwana, mawulungisa abantwana, abantwana baye esikolweni, mabaye esikolweni usalu ya clean. Mawuclean yazi ukuthi abantu aba understand ukuthi sinokuskipa i-breakfast, siskipe i-lunch, singadlanga sibhizi sifukuza sifukuza. Mawuthi usathi ibedding ifuna ukuthi ilungiswe, mawuthi tututu, hey, phansi phezulu, awuphumuli wena. Bese mase kushaya masuthu 1 o'clock, 1:30, sekumele ulande umntwana esikoleni, khona umntwana ophume esikoleni uyagijima uyolanda loya. Mawuthuthu khona bazophuma ngo-2 noma bophuma ngo-1:30 bayabuya. Mababuya abantwana bayenzela ukudla mabaceda ukubuya esikoleni, bese bakhumula i-uniform. Mabakhumula i-uniform kunamakawusi, kunamashati lapho kumele uwawashe or ufake emshinini, whatever, ukwasha ukwasha, doesn't matter ukuthi uwasha ngezandla or uwasha umshini, uyawasha. Uhlezi nje ubhizi. Mawuthuthu banama homework nawu lapho phakathi kwama homework, mawuthi ubaba khona uya usekazoshayisa manje, usubheke ukuthi manje sekumele ngiqale ukupheka, usuqala ukupheka ukhipha amabhodo usathi maniceda ukudla lapho sekumele uhambe uye esinkini futhi ufinde uyoyenza le nto bowuyenza ekuseni, uyogeza izitsha amaceda ushanyele uyenze le nto umophe, ma umopha lapha ngoba abantwana ma badla bangcolisa. Ma usathi ubaba ufuna inkonzo yasekamereni, eyi wena ungazodlala la wena, eziyakha. Hey.